Ali Samata, Baba Mou Wassala Sala, Wema Sepetu, My son, Jibril Mbappé, Siki Arumba na Swahili.
Reke Bisha Tabia, Reke Bisha Tabia, Reke Bisha. Osaka na Zambi,
Kanipa pressure,
pressure zanini.
Nikaja kulia lia lia,
nikaja kulia lia.
Nikaja kufanya,
pande mapambano.
Marafiki wakanicheka,
kalala.
Ukanipa pressure,
pressure zanini.
Nikaja kulia lia lia lia.
Mara ya kwanza ulisema na kusuka. Nywele asubuhi paka jioni mami ucharudi mara ya pili ukasema na kuleta kwa sokoni Kariakoo kununua mahitaji ya nyumbani karoti maboga mchicha. Don't do this to me, don't do that to me, don't do this, don't do that, don't do this. Baba mamura tegeta
nikakosa na kufanya
shakuri
marafiki wakanicheka
meneja matine
ukanipa pressure,
pressure za nini
nikaja kulia lia lia.
Kipata miki wewe utanifanya nife kabla siku zangu mpenzi wangu wewe.
Uzuri wako umewachanganya wengi rada.
We rada, mimi nakupenda.
We sheri, mimi nakuzimia.
Baby nakupenda wewe.
Nami
nakupenda baby. Siti
nakupenda wewe.
Ukanipa pressure,
mikono ya mumba Freddy Tomopa.
Nikaja kulia lia lia lia,
Uncle Dona.
Nikakosa na kufanya marafiki wakanicheka.
Mama Asha Baraka.
Ukanipa pressure, nikaja kulia lia lia lia.